Thina siyidaso e-University of Zululand. Siyafisa ukuthi ke isixazululo sisheshe siqhamuke ngokusheshe kulesi simo esibhekene nabafundi ngoba isikhathi sonyaka kula khona belungiselela ukubhala izivinyo zokuphela konyaka. Siyafisa ukuthi ke babhale kahle futhi siyafisa ukuthi ke ne simo senhlalo kubafundi abahlala ngaphandle sisheshe silungiseke. Ukuze bakwazi nabo ukuba bagcineke bephephile. Asihambelani ke nokuthi iyunivesithi ivalwe abafundi bengafundi futhi kukhona abafundi abasuke beqhamuka kude emakhaya akubo. Uma usuthi abahambe nje ubanike imizuzwana uthi abahambe kusuke kunzima kumuntu osuke esuka kude. So siyafisa ukuthi ke isimo esibhekene nabafundi baseyunizulu njengamanje kube yinto eshesha ngokukhulu ukuxazululeka ukuze imfundo iqhubeke. Njengombutho wedaso siyafisa ukuthi abafundi belekeleleke ngazo zonke izindlela. Ngiyabonga.